Taliban, ban, 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 ban.
Download music on the solar-website.net.
Losh Malawi. Ndikuziwa mavankani kumbali komati mamvana be. Mbiri yanga maipita koma madawa tikumvana be. Nabola tikumvana be, vana be. Amadawa tikumvana be, vana be. Amadawa tikumvana be.
Tinapanga mbili, ya mbili wa mbili. Makutu awili koma uzamfa za mbili. Hakuti ndi mazimba, ndinapeleka mimba. Sindi mata uimba.
Ndilibe watch.
Watch ndi yao koma time is mine. Tamutoka D kuti andi pass your wine. G I didn't do crazy but I'm fine. Easy color offside, I got cross a line. Ndima live a fast life, ndi ndima kusala. Ni adintawi ndima kumana, ngati kukana. Ndi nuofe wangati sofenesi ndi kukala. Ni love silly so blind, ndi mavuto wa
tatawa. Ndikuziwa mavankani kumbali koma tima mvana be. Mbiri yanga maipita koma madawa tikumvana be. Nabola tikumvana be, vana be. Amadawa tikumvana be, vana be. Amadawa tikumvana be.
Nongo nongo, kunongo nezana. Iwo kumajama yaife. Ife timapanga zaife. Oh yeah, yeah. Atintumba manga muli bechi lembe. Ntere makujesa denje. Atikumbira mayanje. Akoma akwera muoka. Anduwa ninjoka, wow. Koma suma wambela yue. Anduwa ninjoka, wow. Koma suma wambela.
Ito chika makutu wako.
Kumbali koma tima mvana be. Mbiri yanga maipita koma madawa tikumvana be. Nabola tikumvana be, vana be. Amadawa tikumvana be, vana be. Amadawa tikumvana be. Amadistoka mandikamba ati ndine fano lezela. Ati singa sunge banja ndine fano pepela. Mapilu singa peye ndine fana ochepekela. Zambila mandikambo mande waza kutisumbela. Bili yanga maipita ama funa tilekane. The never see we happy ama funa tisiane. Ati makuyenda njomba ngati sejo mane. Seka kutumvela kazi wanga ndiwe hane. Kiyo mavankani kumbari koma tima mvana be. Mbiri yanga maipita koma amadawa tikumvana be. Nabola tikumvana be, vana be. Amadawa tikumvana be, vana be. Amadawa tikumvana be.
Download music on solar-website.net.